Kung makasabray, minamasabrayan at kong
sama.
Cheetah boy, di po na naman po.
Gani jinsi unavyojua mapenzi, nisoma course gani maana unanipatia kishenzi. Kote nilipopita sijaipendwa kama hivi. Mapenzi unayonipa kichwa na kitia uchizi. Kishape cha kibantu, macho kukunjiza. I'm proud mbele watu unavyovaa unapendeza. Hivyo vidimpo kwenye mashafi ya chubiza. Endesha maisha yangu na leseni ya udelivery. Mtoto mzuri niko naye, nampenda leo kesho na baadaye. Nalipa mapenzi, na ya mapenzi ndio nafanya mpaka leo niko naye.
Konae nampenda leo kesho na baadaye ananipa mapenzi na ya mapenzi ndo yanafanya mpaka sasa niko naye.
Hiko kivazi na kikukwa po kwa mbu. Penzi limenoga nazi chuku chuku. Mchuzi juu mbuzi kafia kwa muza supu. So what it do? And now we hear dreams come true. Let by gone be by gone whatever been through.
Yeah.
I swear to God you ni mkali na una shine. And I'm so glad you're mine.
Toto mzuri niko nae. Nampenda leo kesho na badai. Anani pa mapenzi yo. Na yo mapenzi. Come 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 come.
I'm
where you at, baby?
Yeah. Mzuri niko nae, yeah. Nampenda leo kesho na badai.
Wow.
Ananipa mapenzi,
yeah.
Na ya mapenzi,
wow.
Ndo yanafanya mpaka sasa niko nae.